When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.
Classic music.
When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.
Sounds by
Aba.
Unasikia sound, my heartbeat. Penzi ni medify, you my outfit. Tulia usiwe na pressure mwenye kiti. Wasiku bane bane, mbona big city. Kupenda mtu ni haki yangu, I know my right. Pendo ni zawadi, asante, I'm so excited. Vita yako takuwa ni ya kwangu, I'm gonna fight. Just hold my hands and keep tight tight. Jahazi la upendo, aliendi kwa upepo. Moyo ni engine, unataka treatment special. Moyo unaharibika, mtumiaje sipo seto. Moyo unaweza kuacha mansion, ukenda ghetto. Raha ya mapenzi watu kuwa happy. So usiku moja kama party. Fashion na pitwa na waka. Tikupata mtu original baha.
Nikikukosea, akia kukunifokea. Know that I care. Nijibwa mikalita kuekea. Ukulinda ilino. Wenye lino. Okeshe wakilina lino. Wenye lino. My baby. Unanifanya nijione ni put you. Watu macho you. Wendo unanifanya nijisikie nipo you. Kila unapopita wakikuna watu
Ni kama vile niliona sign. Nitulie kumbe na kuja love design. Weekend nyingine tunajifungia chumbani na kupanga vitu vya msingi maishani.
Nishi wa power mabula. If you looking for her waist, mtazame na sura. Baba zusi na fura kama nakula kitu wani kwa wambura.
Raha ya mapenzi watu kuwa happy. So usiku moja kama party. Fashion na pitwa na waka. Tikupata mtu original baha.
Nikikukosea, akia kukunifokea. Know that I care. Nijibwa mikalita kuekea. Ukulinda ilino. Kwenye lino. Ukishe wakilina lino.
Jirimba
hajavana mwona mependeza.
Nampenda mpenda.
Hata we kuchiti usingeweza.
Bila ya chenga bila nginga nginga.
Vimacho vya kiutadhani kengeza.
Kusema kweli nampenda mpenda.
Wapeke misitaji nyongeza. Eskonde boy kumi number one. Barisa.
You know that sound when I'm vibing with a classic. Aba.